Oh na 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 na
Baga, baga, only
Una situli, sipewi nafasi ya kuenjoy Ama sipati, tabu cha mapenzi sijelewa story Mie, ama nyota yangu si ya kupendwa Ama mpole ndo unaniponza Nikijaribu kupenda pena Moyo wangu napata vidonda Nifanye nini moyo mpate pumziko Niwe na amani, amani baki tu singo Moyo ushachoka viraka kushona shona Taili kila siku pancha vipi nitapona Na mini tulie, ipumzishe moyo Lata duniani hakuna fungu langu Ipumzishe moyo Lata nafosi mapo wajapanga mungu Ipumzishe moyo Au labda, shida kipato changu Ipumzishe moyo Misiwa bara wala visiwani Pezi mbona limeni dodea Akhera sipo wala duniani Siwa kuzama wala kuolea Napenda kweli wala si pretendi Lakini nambulia ushenzi Pezi mkatembwe mweza mblubendi Haisaidi kama upendwi upendwi Mapenzi mapenzi siwezi mi Mada Seke tu mimi Moyo ushachoka viraka kushona shona Taili kila siku pancha vipi nitapona Na mini tulie Nipumzishe moyo Sina amani kabisa Moyo nadunda kama unataka kutoka Nipumzishe moyo
Baga on the hit.